Al-Hassan ak Abdul Aziz ak Mohamed ak Mahmoud ne abe wele ko Al-Hassan sambina ni woro malien ngira ne ni ju yaw ni dankar du ye khadama dinya dambe wula ayi waliya munun ke ka du to da sago kelaw ka mara konnana ka bo avril kalula samba fla ani tani fla kata si fu janvier kalu samba fla ani tani saba watima kada kirikela Antoine Kessiambe mundia ka kuma kanka ayi joro badi fa ka to police islamique ne moyala tumutu ne jatige u blalu ye mo ka ani jagu ya fiye blaula ne ninjugu ya uye kanama deunka ka tumututo dansogu ke lakulu ansardin ani Al-Qaeda o Maghreb Islamic ka marakon nana anyangirani kasu hake mnye be lakodonia dona taula kirike la kafola hala asani ye isumaya neka abulu ubla nyongkono aka nyangili kumaka umbe kanga lasi wati mununa kirie alaje ya kabo binkanu nyangatau ani jagu ya furu ni jonya ubla di ula msula mroka ani dankarli uhadama dinya hake ulala hakaja ulu ubulila kabo aka mama manja nyang sepeyi prokirara danka alia ira kafo ko alinimisi wasara koseve kakene ni nyangili kanu nini ansardin ani Al-Qaeda o Maghreb Islamic dansoko kela kulu yetumutu marakabo samba flani tani flala fokata se Francis Ordasu ye du labla wati mununa kabe samba fla ani tani saba damne wati uma ukafanga wati la tumutu ye dangarike walijubau kaburu ani udairo chamana tumutu dugu honnana